nkwa asɛm ɛbrɛ ni onua ɛbrɛ aso sɛ ubetie nkwa asɛm asɛm a mɛni da so asɛm a ma ahotɔ asɛm a ma ɔdaakye wɔn adi aso bɛfo bibi ɔbɛn wɔn wasɔ sɛ nkwa asɛm bɛrɛ du ɛmsomfo akwa hefod ɛna me ne mo ɛkyɛ asɛm yi ɔyakopɔn hyira wo sɛ wayɛ kra do sɛ ubetie nkwa asɛm ɛne deɛ mu yɛ mɔmpae adɔmfo mɔbɔmufoɔ pabo tiefo gya wo nkyɛn na akra nyina aba obi ne waba w'anim akɔkɔ aberɛ a wo nhyira no wonam w'asɛm so na hyira awurade ɛberɛ a wo ma ayɛ kra do bi yɛadwene yɛnte aseɛne hɔ adi kyerɛ yɛ w'asɛm mu ware bi yɛni ani sɛ wopie a ɛmu biara anyɛ ɔyera ba ɛda w' ase sɛ wotie yɛn awurade yesu deɛ mu ɛna ɛbɔ mpaeɛ amen nkwa asɛm berɛ ɛmsomfo akwae for sɛdeɛ me ne ɔdi kaka ne sɛ no na ɛnam lifeword media ministry so ɛde berɛ wo wuria asɛm a me ne wobɛkyɛ yi mepɛ sɛ me ne ɔdi nkɔmmɔ kakra fa wieyɛ berɛ ho a John na ɔkɔpi Patmos asase no so na awurade yesu kristo ɔyi ne ho adi kyerɛ no bɛhwɛ biribi wɔ disɛm ɛti aduanu mmienu yi mu ɛdu na ɛtie onyankopɔn asɛm ɛberɛ yi mehu sɛ ɛyɛ berɛ a obiaa ani ɛnna ne ho so sɛ ɛberɛ a nnipa ɛfighte fɔ nnɔɔma bebree ɛwɔ asetena mu ɛnnɛ deɛ aba no sɛ obiaa ɛ sɛ obɛnya biribi ɔde ne ti bɛto obɛyɛ adwuma wei obɛnya sika wei ɔbɛtɔ kaa ɛde no ne adeɛ a sɛ wobisɛ obi sɛ so woayɛ krado a saa bere a ka deɛ na wohwɛ sɛ bebree bɛka se akyerɛ wo nti ɛberɛ yi da me mɛka kyerɛ no sɛ be ready time is running out yɛ krado na ɛberɛ ɛkɔ adentra saa bere nnoɔma nyinaa ɛdi wo adanseɛ sɛ nnoɔma nyinaa ɛkɔ na ɛwieeɛ ɛnɛ yɛhwɛ asase wo so a yɛate bi aman bɛsɔre aman nso yɛate bi ɛnɛ hwɛ sɛ nnipa funtum nsase ɛsɛ asase baabi a nnipa mpo ɛbɛnya nsuo anom no nnipa bɛakɔtu asɛe no ɛnɛ baabi a onyankopɔn no ankasa wabɔ na deɛ aka sɛ nnɛ nsuo yi deɛ ha na bɛfa wei bɛtena ha wobɛtena sɛ ɛnɛ yɛaka no nyinaa ɛfutu ɛti sɛ wokae ɛdisɛm bɛtie aduɛ no baako yimu nnum a ɔka sɛ ɛfrɛ no sɛ me mɛyɛ nnoɔma nyinaa foforɔ ade foforɔ mɛyɛ adeɛ nyinaa foforɔ adentra bɔ sɛdeɛ nnɛ nnipa fom wiase na nnipa sɛ wiase no yɛde tuo ne bombs ne nnɔmanɔma no adeɛ yɛde kutia yɛ nnua yɛde sɛ wiase no nti ama nnoɔma nyinaa di adanseɛ sɛ awurade kristo mu mbaeɛ no ayɛ dɛn aso ɛhwɛ deɛ ɛsi wɔ Israel ne okuro bi so te sɛ Iran America wei mu ntɔkɔ a ɛkɔ so nyinaa ɔso mobɛte ako sɛm ɛwɔ mmeammeammeammea yɛte no bebree didan adeɛ bio na yɛretwɛn nti deɛ ma ne woka ɛne sɛ ɛsɛ yɛyɛ krado daa yɛhu sɛ ɛberɛ no ɛni hɔ ma yɛn sɛ wowɔ biribi no a ɛnɛ na sɛ woyɛ ɛkyena ɛni hɔ ɛkyena yesu bɛtumi aba na woayɛ prepared anaa baa na mpɛ sɛ mekyerɛ wo ne sɛ yɛwɔ nnipa wɔ nam yɛnsa berɛ bia o ɛno a ɛtwam nti nnɛ nyame ayɛ w'adom no amendment ɛ sɛ woyɛ ɛyɛ w'adom a ɛkyena wode kɔ wuram so a wabɔ mmɔden sɛ wobɛhyehyɛ wo nnɔma yɛ dɛn ɛyie ɛde nti deɛ a me ne wo ɛka ne sɛ bɔ mmɔden aa ɛsɛ wobɛyɛ krado mɔma w'ani ayɛ dɛn ada hɔ ɛma wobi mbatom mfuturo nyɛ dɛn ɛngu ɛfrɛ ne sɛ w'ani so mmom no wobɛma w'adwene mu ada hɔ pefee ne ho sɛ ampa ɛberɛ no a awurade yesu kristo kaeɛ no aso nti wokae di sɛ metie aduanu mmienu ɛyi mu ɛdu no a meɛntie onyankopɔn asɛm ɔse na ɔka kyerɛɛ me sɛ nsɔ nhoma yi mu ɛdi sɛm ano na ɛberɛ no abɛn and he said unto me see not the sayings of the prophecy of this book for the time is at hand ɛberɛ no aso adentra because ɛberɛ a onyankopɔn yii ne ho adi kyerɛ daniel no ɛwɔ babylon hɔ no ɔka kyerɛ sɛ nsɛm no any non fancy in a branding at the end of but we dear, okay, this a tea, a deno, mieno, emu, a dua, or chess, a brenner soon, to no many nigh a day, a wee, a payo. It is because I'm an oka, and I say, heaven and hell are watching. Heaven and hell, or more, I a crowd or more hear what is going on. Sabria, I will be there, or campaign time. Campaign time, so I will campaign time, the anesi. Campaign time, no, I say, ye, am I your phone? You have a promise, and you will be bringing. And so on yet at the corner or promises obey no. We are about promising. May I see, may I say, on yet at the corner, in tea, say, Unyanya Quinyano. Now, about Tacunyano soa, a fidia, now about two to Iampia, but can some uncle see near the idea by Shambrebia or Brana or Pe Tumino, your friend is saying, eh, one can, sir. Ti bibri ti yaso sa du campaign tema etumi ye no me bia eye ni ade ade no mo ne du ebra abato no bedu ho a na se abato no bedu ho a da e ho na obehu bibia o to abade afa se wo ko bo nsem jem ana se wo ko heaven we bi saw yi ore bi na owuye owuye no ana obofo be fa no ledi ka ode ne ko hell Look at her no who say, ah, your boy more ho, or when somebody cast a yatin and once somebody didn't be out to the trees with there, when somebody should cool to address it come a month for Germany. Hey, I'm going to go with us, eh? Now, I had a no more come and say me, no more cause be pia, oh, if you ask Bia no who be a, oh, the acquire who dear shows, eh, Sana, her, de papa. The debate don't hear me no more for the Sabbath in Jambu. Never found to say, me uncle heaven, see no call you. Or call heaven, one or call 209 for the him see, and now a num cool, cool, na yet to know all. Bianco so, the Biaco to sorrow your conch crown, near the idea of a dean, I see how well come up out. And don't he? I don't hear me no more for the Bible, as I say, a moon, dear him, I'm a farm. So better than I heard a heaven, Hannah, a double call. A penny say, Hell ho. To a broad for you be silent, son. Anna, or can say. And so I want you to hear. I see one in your mamma call. Now a bra would do on a fiddy ah. Erwa, when you can call was a sub or some, and you dear than it is so. A ye, chase a nomen who nipped Tim and Nipper came nipped charge you your boo bimo. And was ah, Nanya honey didn't carbino. Number four, say, Annie, or say, ah, say, Bannon, Tissa, Fidio, no, until I see. Or say, Hannah was a woobow, to me, Duaba, Media Mako, no, see, no, I'm could be, sir. A papaya, if you had done it, you see, or didn't you do it to the tree, you say, or Bonsamo, cause Anna, I'll never buy our dress and come right at it. Now, Bannon, Tissa, we be our cost for you, cost for a month for Germany. And I knew about some of the guys said, that time, never campaign time. They are two abenevi, they are 2 years, they are for the diswa. What the 2 minutes are, say I answer, and did you hear your penny heading? They bear your war. Adophonum, eh, at the Shadeka see Wumpa, internet, no campaign time, and no, the Amin Huni say, Heaven and hell are watching. Once why I can overhead the app, be opposite, or two abaco, others or two abaco hell, and out to abaco heaven. Etinum, the throat, a brano asso. But my dear, so be you say, oh, Munia and me postpone repent or China, my sister cra. Oh, dear China, my sister cra, a canyon master Mitchell, oh, me the crab cra, and yansa crack a cra, my sister cra, a bread in the hole and mouth. Don't postpone repentance. Don't postpone forgiveness. Would be I am from Swa, as all the channel, now with the two, with the two old day, deep burn and son, with them a general home, eh, bonafide yesterday. And I say, why, J, Pacona, Jenna from Swa, too. Also, no, some pay you to the chair, as we said, eh? Yet the chair. Don't postpone serving God. But swimming ameno, may try and nature, bay I did be a bit my man ameno, may oh, and nature, sick as some God will be right there, oh, may train, that will from me, I say, massa, a bray, any whole amount, a brain in ye, say, be you a so we are, say, ne, and I say, we. It sounds a Bible, no, I can't prefer say, it's a day, a brebia, any whole ma or the senibia. ebra wo no se ebra so se aso ka che se mhumai enso emu edisem na no na ebra no ayede enye edu yemfa homan kosi asem yede yede kosi e kosi na debia ya ka debia ka nende ye wonra e wonde ye wochina ye ka nende se wo adwese kra bia ese wo sakra nende enipa ewo nyoma na bi wo se nipa hu ina ye boni yakopon ni nyoma ye de aboni yakopon yi do do ye chire brothers ye no boy for no o ma christo be de ebewu aji ye obi biara obi ye christo din bia no obenya nkwa asem na ya ka chire no Romans 5 feet yakopon yi do a odo ye chire brothers ye be for no e brothers ye no boy for no o ma christo ebewu ye de ebechi ye nti nkwa asem na ye dia brewu se fa christo so kraje nkwa se christo pie na hindi mo a obe ye part of faith obe ka ho to so obo sampa ze urade yesu bisero amene me nemu sampa o wona nkwa eye odia obe wu aje me nkwa te fa so me kra aje nkwa na urade bo amene me timi trase ba so pie a me nemu asifu nyi dan yo iraba so obo sampa ya me shram ye nkwa sem na edifi life word media ministry ho na edia bre am so mfo akwae fo and I'm a debris. Telephone number is 0244-869499. 0244-869499. I send me a free Lifeway Media Ministry on about you. Bye-bye, Yamishwa.